Wonke umuntu uma ungamnika ithuba umbuze ukuthi empilweni yakho bekunjani. Uma ekuxoxela uyokuxoxela ukuthi kuye kwababuhlungu as much as kuye kwabamnandi. Unolwazi Mdlalose unoli M ungikhumbuza istory se-rose. A red beautiful rose that grows within thorns. Imbali mayikhula iyinhle injalo ikhula phakathi kwameva. Noma ihlaba ameva kodwa imbali idazi inkani ithi yes amandla yangiphelela ngoba ameva yangihlaba kodwa sengikhula ngenkani sengidazi inkani. Nawe olalele le album fanele ikunike inkani uthi yes sengikhathele sezingishayela izinto ngoba unolwazi reminds me of these two elements. She possesses self love no affection. She is full of appreciation. That is why we album yakho uzowuza ukuthi uya appreciate. Ngiyathanda ke ngoba nobuhle bakhe ngiyabheja ngabo. Nawe mawuyilalele le album fanele ngaphakathi kwakho ubheje nawe ngoba imbali ithi noma meve ngihlaba kodwa ngibheja ngento eyodwa ukuthi ameva wanawo amandla okuthatha ubuhle bami, ameva wanawo amandla okuthatha my redness. Noma kuthiwa ameva khona kodwa ngeke ngiyeke ukukhula. Noma abantu ethandweni bekudlalile badlala ama games kodwa ngeke ngiyeke ukukhula. Bazokhathala usho njalo unolwazi. So ngizothi kuwe mlaleli wale album emnandi kangaka, ngiyacela ukuthi mawuqeda ukuyilalela uzikhumbule ukuthi ubani, ubuyele kuwe uzinike elinye ithuba. Ngizokufaka umoya ukuthi wena ngiyabheja ngawe. Lana ngifisa ukuthi mawungakholela othandweni noma zikushayile othandweni kodwa uphinde ukhole ukuthi kunobuhle obukhona othandweni, noma zikushayile ekhaya empilweni kodwa kunobuhle obukhona empilweni, noma ungakholelwa kuwe njengoba ngithi ngiyabheja ngawe, ukhumbule ukuthi hayi man akekho okwakufana nawe. Mlalelo wale album ngizothi nje mina ngiyabheja ngawe mntakababa.